mcha wangu kwa kunipenda ndugu yake mimi akinikuta naye nimesimama naye moyoni anaumia anasema mapenzi niwe na wengine zaidi yake ona miujiza anavyojeleza eti ananipenda ananishangaza navyotangaza kando tutafunga oh 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 kitaka kwenda school lazima jegeto kunikisi mdogo wake nikazani nuzungu au labda ni utoto kumbe anania yake mwana popata yanawakata anadai anamchumba mama wewe jina langu anataja tena kwa mahaba huku akijigamba analia pacha wangu analilia penzi langu anaumia pacha wangu kwa kunipenda ndugu yake mimi analia pacha wangu analilia penzi langu mimi anaumia pacha wangu kwa kunipenda ndugu yake mimi
wewe pacha wangu damu yangu wewe pacha wangu wewe we pacha wangu, wazazi wako wazazi wangu we pacha wangu, wewe ye 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 mina juo nanipenda na moyo ni uno mionge tamani tufunge pingu wehe ila nina chokuomba kafikiria we mini pacha wangu we unanipenda uno mionge tamani tufunge pingu wehe ila nina chokuomba kafikiria we mini pacha wangu we nafikiria wazazi wakishajua nitaeleza kitu gani mimi na ujauzito nikisha kupatia sitaniweka matatani mimi nafikiria wazazi wakishajua nitaeleza kitu gani na ujauzito nikisha kupatia sitaniweka matatani haya
analia pacha wangu analia penzi langu kwa kunipenda ndugu yake mimi analia pacha wangu analia penzi langu mimi anaumia pacha wangu kwa kunipenda ndugu yake mimi analia pacha wangu.